They call me prayer. Kiwe na yena vupile lizazi ni kweli. Waziba musipili musipili woni sweli. Nikupa unilwanele ndwaye ni sweli. Malali lazaka. Kiwe na fela yako na kubabona. Luse ase ya fela ni bona kuna zelu bona meno kimasapo. Unie telele, baba mabalati nifite kunia. Oh, oh, oh. Ndate, kiwe na fela ya ziba monifita. Nilila zaka wa ziba polifita. My downfall is all they need, but all I need, yeah. Oh, oh. Ndate, kiwe na fela ya ziba monifita. Nilila zaka wa ziba polifita. My downfall is all they need, but all I need. Nibona daily, luta nibona daily, luta zibize balelile. Lunwa nibona daily, luta nibona daily, luta zibize balelile. Kiwe na fela yako na kubabona, luse ase ya fela nibona kuna zelubona meno kimasapo. Unie telele, baba mabalati nifite kunia. Oh, oh, oh. Ndate, kiwe na fela ya ziba monifita. Nilila zaka wa ziba polifita. My downfall is all they need, but all I need. Kiwe na fela ya ziba monifita.